Zizigqibe ezosuku ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu likamasikandi eligxile kwezokholo ele abagcini bemfihlakalo. Leli qembu lidabuka enkayi kodwa licula likwele South Africa. Idlalante leli lilengoma ezilitshumi njalo isihloko salo sithi umhlaba wethu. Nangu umholi weqembu.
Obingelelayo uMartin Mpandla ozalwa enkayi esigabeni sasemthoniselwa. Sinonyaka lona ngunyaka wesibili sisungulile iqembu labagcini bemfihlakalo nama album angu-2.
Ingoma ezikuleli dlalade sigoqela ethi sengiyamethemba. Uthando ndodana yami kanye lale ethi
Selungise mama
Litholakala njani idlalate Mpandla?
Abangathanda ukuthenga ingoma zethu bangazithola kule namba 0835946046. Angiphinde 0835946046. Nabo-imeyili abagcini@gmail.com nabo-Facebook page abagcini bemfihlakalo band.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Engakucela nje ukushiya kubalandeli ukuthi sacela i-support njalo sithembisa siliqembu labagcini bemfihlakalo ukuthi sizobanikeza umsebenzi omuhle onenhlonipho onothando nenduduzo nemvuselelo. Sibonga kakhulu.
Uphuma ke enkundleni uMartin Mpandla leqembu lakhe leyabagcini bemfihlakalo ngale ethi lingoma.
Usomi umfana omncane odlula behle yimi indlela ibuza uSomphini ngisagila mfanami ngisinge ziwe phansi fasela kithi lasenka ngingezwa umkhulu wami ngithi sozwakala mfana wami sesizwakala kulele likamthaniya iphimbelihle encane elizwakalise kuzo zonke izizwe zonkana hamke mfana wami kwaxhuphuzela izinsa amadoda lingabe sewesewizile yina usomini umfana omncane mfana wami ongathi ungambuka ungazumele ngisho kanjani omngane wami ngivuquza njalo ngivuquzisa phezulu kulezo zinke eyiphezulu phezu kwezinye uze
Awusuka madoda bacula ke kamnandi lapho abagcine bemfihlakalo besivalela uhlelo lwethu. Sizigqibe ngebezihamba phambili. Amapolisa erayothi avimbe umkhokheli webandla le-TRIPC uMnumzana Nelson Chamisa ukwenza umhlangano wokukhankasela ukhetho eMarondera namuhla. Kodwa umgcinisihlalo wezanu PF unkosikazi oPhamuchinguri Gashiri ubelo wakhe umhlangano eKaroyi lapho axwayise abasekeli bebandla lakhe ukuthi bengalokothi bavotele uChamisa ngoba ibandla lakhe lingelabathengisi. Kwanele Mthwakazi, asibeni sonke kweza kusihlwa njalo kusasa. Yimi, uNtungamile Nkomo.